El Santos, give me the beat.
Yes. Santos, yes, on the beat, homie. Jerem. Si hip hop hii ni kanda amvikili mwana uja ama safara ulu wata imba chota ni safara hey, ni mafana oipa hey, ni mfana oimba yo ni mfana oipa mfana ufuta mfana ulusa yes dine wachikulili pangiso opta jibwezi tako chikulili the kindi fili basi ndiji siye iwe basi ndiji siye
Nini nifana uipa, sindi vangazo membakaneza ni mapangazo Sindi chila mafana uzima, fana uzigopa kusha ini lana saba Nini nifana uipa, nini nifana uipa Nini nifana uipa, nini nifana uipa
Nini ichi izi, fana chilapi, dhin unikambi Zaku iba kwanga, akuri nhine kwa matama, ndima zimfa Ndima zimfa, zemwe muma kampa Akuri alifrienda, waona atutela Mkabdula, mafana ndima samba ndi Mkabdula, ndaulula Kuri ndima kapi, mafana sanga maki Biti sanga ndije, biti yondi yanga Ndipasi sanga ndije, eyo Santos Biti sanga ndije, biti yondi yanga Ndipasi sanga ndije,
biti yondi yanga Ndipasi sanga ndije
Nini nifana uipa, sindi vangazo Memakaneza ni mapangazo Sindi chila mafana uzima Fana uzigupa kusha ini lana saba Nini nifana uipa Nini nifana uipa Nini nifana uipa Nini nifana uipa
Tryna hate me but still shining Tryna hate me but still more red Tryna hate me but still go ahead Tryna hate me but still feel me yeah
Amafuna as you shine, akuri ali trobu ali fegi as you shine, yeah Amafuna as you shine, akuri ali trobu ali fegi as you shine, yeah
Nini nifana uipa, sindi vangazo membakaneza ni mapangazo Sindi chila mafana uzima, fana uzigopa kusha ini lana saba Nini nifana uipa, nini nifana uipa Nini nifana uipa Fana uipa, sindi vangazo memakaneza ni mapangazo Sindi chila mafana uzipa, fana uzipa kusha ini lana saba